Eh, hey, wazoduma kwa wateja mwanzo mwisho bado sijaona tuje kati hapa. Watu wazima, eh, hey, mida wanaume au sio tuje kati wanetu. Eh, hey, mchaka mchaka, twende mapengo, tunaanza mdogo mdogo taratibu tiri zara. Au sio mpaka baadaye, au sio mpaka baadaye.
Ibinja baba Nadia.
Watoto wa mikausho! Bado sijasikia. Bado machitibo. Bado sijasikia. Chukamsha miguu. Chukamsha miguu. Chukamsha miguu. Eh, tunaanza laza kwanza usio. Kisibo ti chukamsha miguu. Chukamsha miguu. Chukamsha miguu. Chukamsha na katikati. Chukamsha miguu. Chukamsha miguu. Chukamsha miguu. Watoto wa Ipagala. Chukamsha miguu. Chukamsha miguu. Tena piga mako. 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 Ase piga mako kimsukume kati.
Kibinja baba Nadia.
Wangwalange wanaita. Mazeze wanaita. Tandika wanaita. Wanakwe wanaita. Adinabuza wanaita. Wagala wanaita. Ibagala wanaita. Tatari. Nabuza anaita wanakwe kwa mpalange. Nabuza anina yombo. Wakala anina molo. Wanakwe malaya medanga sana sasa kwa nina sijenge.
Unasikiliza midundo ya
ushi. Usiende kauna hela labda mwenyewe kupende. Malaya medanga sana sasa kwa nina sijenge. Usiende mikausho kama unapita kupende. Ridhaya mama, ridhaya mama, yetoa kimwana. Ridhaya mama, ridhaya mama, ridhaya mama, yetoa kimwana. Ridhaya mama, kada kadam, tena kadam, tena kadam, mama kadam, tena kadam, mama kadam, tena kadam, mama. Mama yake ndio shuga yake, alafu ndio pamba yake, kapenda kuisake, katuliza mapete, una laki usimpate. Utakuja ujute, anatia hasara, minamjua. Hebu warudishe watu watu wa Ipagala. Twende nao, twende nao, twende nao. Wanasikia laga uchamu, wanakwa nasikia laga uchamu. Wa Ipagala nasikia laga uchamu, wanasikia laga uchamu. Na mikausho nasikia laga uchamu. Mademwa kumbiri siwaelewi minataka mishangazi. Madade kumbiri siwaelewi minataka mishangazi. Wakumbiri siwataki minataka mishangazi. We mishangazi najua kulea. We mishangazi nagaramia. Mademwa kumbiri siwaelewi minataka. Mishangazi. Wefu mbili siwataki minataka mishangazi. We mishangazi najua kulia. We mishangazi nagaramia. Aina ya kutua hela wanangu inachikilia. We mishangazi nagaramia. Wauni kaubishi weka mari chakukata kuhia wana katika ubishi weka mari chakukata kuhia wana kwa matete mate poko za kamari poko za treto poko za kamari wana kota tiantala poko za kamari wazewa Ipagala.
Hey yo, what's up?
Turn the party.
You want to me to come?
You want to me to come? You want to me to come? You want to me to come? You want to me to come? You want to me to come? You want to me to come? You want to me to come? Do we get a chance? Gonna do we? Do we? Do we get a chance? What you do we? Do we? Do we get a chance? Gonna do we? Do we? Do we get a chance? Where my jersey button? You want to me to come? You want to me? sakuz bakala la kitatu kasha shita kamari sandika kwa mpiwa kama kwa kamari kwa mpoza mkewe kama uwekare yani achote kwe fakara uchezi kama mnyoke unawezo kashinda utapigwa madole we kwe utapigwa mateke utapigwa mateke utapigwa mateke utapigwa nyambia utapigwa mateke utapigwa mateke utapigwa mateke utapigwa nyambia utapigwa mateke utapigwa mateke utapigwa mateke utapigwa mateke twende twende wanangu wa kamari pija kofi moja wazee wa kamari pija kofi moja wanangu wa ifakala pija kofi moja nikaushwa mikari pija kofi moja salatina mpili pija kofi moja we kwa jei babu pija kofi moja we machizi boti pija kofi moja msila zingano pija kofi onye boti pija makofi 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 watu watu ifakara chesi boti tuja pere 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 twende kati 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 tuja pere 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 tuje kati 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 tuje 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 akidisha eh angalia siyecheza ndenye eh ona gas tafuta gas zingine ona gas tafuta gas ya kufanya ona gas wananguva ifakala ona gas tafuta gas zingine ona tafuta kazi nyingine. Wae tafuta kazi nyingine. Ona kazi tafuta kazi nyingine. Ona kazi tafuta kazi kufanya. Ona kazi wazi walo walo. Ona kazi tafuta kazi kufanya. Kuna pumbe bila kazi ni upinyo. Ukisiku wata tafuta wengine. Kwa deliver puku za mwendo wa bosi. Na kutumia ukijoka tu. Dada kanda keza kudanga tu. Kutwa kushati na mademu tu. Ona girls tafuta kazi kine. Ona girls tafuta kazi kufanya chote. Ona girls tafuta kazi kine. Wawe ndo kazi zetu ise. Wana kwa mkoni segele ya pakamuru. Kina tone na wana mkoso tumuru. Wana kwa wakati chese mwati pakamuru. Chesi boti wanangwa na kabasi Wena nika usho chesi boti tutumuru Chesi boti wanangwa na kabasi 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 Wena nika usho Wanangwa na kabasi 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 Wanangwa Vado sija sikia
Jino Mondo Media
Bracket to go to Torizama pepe Wachama pepe Torizama pepe Wachama pepe Torizama pepe Bracket to go to Bracket to go to Akibisha eh Wanako mesia shapa kona nuto Mesia shapa kona nuto Na ipakala mesia shapa kona nuto Mesia shapa kona nuto Machizibati mesia shapa kona nuto Mesia shapa kona nuto Wanaoriza DJ nani kupia na pija ni pengulio Wanaoriza DJ nani kupia na pija ni pengulio Wanaoriza mkari nani kupia na pija jeba bulio Chese bacha nafanya paka watapanga Chese bacha nafanya paka watachacha Chese bacha nafanya paka watapanga Chese bacha nafanya wanako kachwe Woda buda Toto keso tinga chwe Woda buda Toto kiba tinga chwe Woda buda Toto keso tinga chwe Woda buda Wana kwa machete bache Pili waku 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 wakasama kea
Jaja milio, jaja milio, jaja milio Wemse laeni, jaja milio, jaja milio, jaja milio
Wanakuwa ipakala
Jaja milio, jaja milio, jaja milio, jaja milio, jaja milio
Atukibie Atukibie kwa mwishe mara moja Bado
Haya tena tulita mapepe We acha mapepe Jai babu tulita mapepe We acha mapepe Kupipi tulita mapepe We acha Wana kwana teo kwani Wana 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 teo kwani Semeja takua Wana teo kwani Yapa kwa jiri yao, kwa nakuwa metukiwa Yapa kwa maya kwa upenda miliwa Yapa na mika ujo, kwa nakuwa metukiwa Kwa upenda miliwa Kwa upenda metukiwa Kwa upenda sebati, waza kama chis Waza kama chis, waza kama chis Waza kwema chese wati, waza kama chis Waza kama chis, waza kama chis Waza kwema chese wati, waza kama chis Wakija sungu sungu atakoma Tunatino kisha yani ilinoma Wajamani karewa Padu Wado leta tukeche karewa Padu Leta tukeche karewa Padu Leta tukeche karewa Padu Leta tukechulewe karewa Padu Karewa Padu Karewa Padu Karewa Kema chese wati karewa Padu Karewa Wazo wazo ipaka
Bado tujasikia Eh tunaanza, tunaanza, tunaanza Eh tunaanza, tunaanza, tunaanza Eh tunaanza, tunaanza, tunaanza Eh padisha mziki
Kibinyo mama nadia
Eh tunaanza Eh tunaanza Akikusaka ni mtima wako mtima keri wake Hura mikanja Unataka mshiko moriza nija kopa na kopa Kaya tata Kwenye mani siya piri piri Siya piri piri Siya piri piri Wanakuwa ifakala Siya piri piri Siya piri piri Siya piri piri Wanakuwa nchese wati Siya piri piri Siya piri piri Siya piri piri Siya kwema chese wati Siya piri piri Siya piri Asiye chesa unamkishi we Faya zaza Atufa itala we Kwenye mtu Choma 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 Enda tunaanza sasa Wanaume Yapa mida mili pita ila poi 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 Yapa mida mata ila
Catipia, 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 Kanta majani, kanta majani, kanta majani, kanta majani, kanta
Wanajani sugar. Rete majani.
Wanakopa vya wacha. Wa 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 wacha. Kopa vya wacha.
Asiku wanajani unachapa nalo. Asiku wana majani unachapa.
Rete majani. Rete majani. Rete majani. Rete majani.
Come on, aina 31 aina sini aina sini wawe kubari kata 32 ndo bichae hura mikacha na kusiribisha la ramesha akikusake ni mtuma wako mtuma keni wako hura 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 hura
kona kona chocha zipoa.
Turn it back, turn it
Wanaipa
ila wanapenda sifa chom chom kama ndio wakuuliza bahola zangu je inakandamiza mene kila kapela na wajika na omisa machizi wangu wanafunga ibiza hapendi mwanga wanapenda kiza wanakanda kanta wanajika jenga wanashona watu kwa bakola wanajika Watcha bakola, 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 Siona mi chino, 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 siona
mi chino, siona mi chino, siona
mi chino, siona mi chino, siona mi chino, siona mi chino, siona mi chino, siona mi chino, siona mi chino, siona mi chino, siona mi chino, siona mi chino,
Hata tujekaki
Wanna talk your copy? You forgot to wanna talk your copy.
Wanna talk your copy?
When your money finish your mouth,
Come on.
Johnny give me the arm, make a kill. Drop Johnny give me the arm, make a kill. If I call I make a arm, make a kill. Now I'm not going to make a arm, make a kill. Drop Johnny give me the arm, make a kill. Drop Johnny give me the arm, make a kill. If I call I make a arm, make a kill. Make a wish for him, make a arm, make a kill. Come on, yeah, make a arm, make a kill. Yeah, I'm going to make a arm, make a kill. Drop it again, drop it again, drop it again. Jump in the 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 jump in
the jump in the jump in the jump in the jump in the jump in the jump in the jump in the jump in the jump in the jump in the kama unachapa yoga unatoa baridi. Wazee wa macho macho.
Get up and show me what you do. Get up and show me what you do. Get up and show you what you do. Me what you do. Beba bana kocha kwenye bonyo. Prentwanyo kwenye bonyo. Nawa po kocha kwenye bonyo. Prentwanyo kwenye bonyo. Nawa po kasi pate kidole. Prankata kama kata 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 kidole. Prankata
Baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba. Ena kudai kodi ya miezi sita. Ena kudai kodi ya miezi sita. Utaniingizia kwenye namba hii. Jina linatoka na solo la shidi. Mchekelea. Jina linatoka na solo la shidi mchekelea. Bado. Wanna check it out. Hey, twende mbele mbele pengo mdogo wangu. Bado. Wana turini, bari ya kajicheka ukoko. Wana turini, wanako kajicheka ukoko. Bari ya kajicheka ukoko. Wanako kajicheka ukoko. Bari ya kajicheka ukoko. Vina mida, miso mchua kawaida. Vina mida, wanaku wa shafanya oba, wa shakula oba. Huku kwa chunifa, huku kwa chuna osi, siku nonuwa malaya. Wana pima, pidi kaya kaya, ona kaya kaya. Kaya kaya, simesini nyingi kaya kaya. Masela nunda. Kaya tonesia nunda. Washa robot. Washa kitende ya kazi. Nataka nione vitende ya kazi. Ojamani washa robot. Washa vitende ya kazi. Washa vitu aswadwe. Ojamani washa robot. Ukiwaona kama machozi.
Jino Mojo Media.
Kumbe washenzi wa tabia. Ukiwaona kama machozi. Bado sijaona mwanga eh. Ojamani washa. Tika. Mwanangu kachoka. Haina kulala eh. Ukimwona mtu amezubazuba unamsekenya na dori. Unamsekenya na finga. Huyo. Wana kwa wachariwa wapo bata. Waone wachariwa wapo bata. Weipakala wachariwa wapo. Tunde pare tunde. Wana kuwa chariwa wapo bata. Bona unipige ngumi kuliko kumwaga. Usimwage pombe yangu. Bona unipige ngumi kuliko kumwaga. Wema cheze bote mina ipinda dada. Mina itaka cheze. Mina ipinda bwana. Mina wena doi chache mina ipinda bwana. Mina itaka cheze. Mina ipinda bwana. Tote bwana kwe kwa kala. Mina ipinda bwana. Mina itaka cheze. Mina ipinda bwana. Mina itaka cheze. Mina ipinda bwana. Mina itaka cheze. Mina ipinda bwana. That's a dream, Nani, I jump to the subway. Which is a come over here. Oh, yeah, see my bwana. koji nataka kuchapia chalewa. Wao ni wangu nataka kuchapia. Tote ifakala kila mtu kwa chicha, kila mtu kwa shwari. Bado sija sikia kidogo watu wa ifakala. Akibisha, akibisha. Piga makofi mawili kama tuogo pikaki. Piga makofi mawili kama tunakesha tena. Piga makofi mawili.
Kete kwa te pima kofi meki 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 meki. Pima kofi meki 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 meki. Pima kofi meki meki meki.
Bado
pima kofi meki meki.
Kete kwa te pima kofi. Bado sija sikia mbegu. Wewe huju, huju, kwa ibada chandabu. Sisi tuko mishare tunauka paka shubui.
Kwa nina niya kula basi ataluka shubui. Tote, basi ataluka shubui. Tote pare kia mka shubui. Kwa metoke nyama, 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 kwa metoke tote. Kwa metoke mwana, kwa metoke.
Bado, 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 bado. Wana kupiga mako, 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 mako. Wana kupiga mako, 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 mako. Chende pare konara, 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 kenara, kenara, konara, konara. Chete bosi kona chariwe. Ufakala kona chariwe. Kaucho kuna chariwe, mwambia sondeza. Kena chete boshi kuna chariwe. Chete boshi kuna chariwe. Wende boshila kuna chariwe. Halo halo kuna chariwe. Wana kefakala kuna chariwe. Matulari kuna chariwe. Halo halo kuna chariwe. Wati dogo, wati dogo, wati dogo, wati dogo, wati dogo.
Umesia wapi menye utinikokea. Manino kiba wana kwa nakubishia. Umesia wapi menye utinikokea. Umesia wapi menye wana kwa nasia pia. Kuna pia, kuna pia. Kuna pia wana kwa nasia pia. Kuna pia, kuna pia. Kuna pia wana kwa nasia pia. Kuna pia, kuna pia. Kuna pia wana kwa nasia pia. Kwa nasia pia, kwa nasia pia. Kwa naipakala, kwa nasia pia. Kwa nasia pia, kwa nasia pia. Kwa naipakala, kwa nasia pia.
Niluzi kidogo! Msela machuma Manaku msela piusi.
Bado! Dada kalitama pipi. Dada kalitama pipi. Dada kalitama pipi. Dada kalitama pipi. Amesikia menye utini na kote. Dada kalitama pipi. Dada kalitama pipi. Dada kalitama pipi. Amesikia menye utini na kote. Angawa pesa na tume ya kama zote. Wanakutu siri muke. Waifakala wanakutu chisi wote. Katika chini waluche. Dada kalitama pipi. Kalitama pipi. Dada kalitama pipi. Amesikia menye utini na kote. Angawa pesa na tume ya kama zote. Wana kutoshiri buke. Salatina pili kwa ishima. Oya oya kaukiji wa sare gyarama. Oya oya si unajiwa sina huluma. Unataka nikupe bia utainama. Hebu toka nenda
Nianza kuunama Niache Niache Tende pengo Bado sijasikia Akibisha Hey, tuende nao mpaka asubuhi Mpaka mida mibaya Mpaka nibaki na watu watatu hapa Hey, mpaka baki watu watatu hapa Tuende mchaka mchaka babu Hey, manangu Mbake na fadi Babake na fadi Hey, kwa niaba Nyongese kipasa Hey, msila macho, macho Hey, kwa niaba mikaushu mikari ya usio wana Hey, kwa niaba mikaushu Hey, kwa niaba mikaushu Uwa mikaushu muna kamerala hivi Mwanangu msila shila Wasiwa kaburi moja Hey, mwanangu msila bola Bosi, tajiri Mwanangu msila bira Hey, mwanangu msila jayanti Salatina piru, msila kibegi
Yeah.